Father, we pray for our nation, Kenya. May you heal our nation, Kenya, as we continue to put our trust in you, Lord. May you cover our nation with your shield, O Lord. We put our faith in you, O Lord. We declare peace beyond our borders. We declare peace in every city. May you guide all our leaders in authority with your grace. In Jesus' name we pray. Amen.
Amani. 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 Tutangaze amani. 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 Tutangaze amani. Sisi sote wa Kenya. Tutangaze amani. Sisi sote wa Kenya. Tutangaze amani. Chuki ukabila. Iyesia yetu Kenya. Chuki ukabila. Iyesia yetu Kenya. Vita utengano. Pia siyo yetu Kenya. Vita utengano. Pia siyo yetu Kenya. Umoja na upendo. Hiyo ndiyo yetu Kenya. Umoja na upendo. Hiyo ndiyo yetu Kenya. Amani. 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 Tutangaze amani. 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 Amani, amani, tutangaze amani.
Kenya ndiye yetu, still ndiye kwetu. Tuwache beza beza, viongozi wacha chuki na matusi. Mulinde wana inchi, tupenda inchi yetu. Asili yetu Kenya, we must move on. Kisumu tukimumu, Malindi hadi Nandi. Mombasa nae vasha tusubali kudi nyuma. Umoja ndiyo nguvu, umoja na upendo ukabila. Oh no, chuki, oh no. Vita nayo, oh no. Amani. Yes, yes, upendo, yes, yes. Wakenya wote, imara. Viongozi wote, imara. Kanisa zote, amani. Amani.
Amani. Amani. Amani. Amani. Tutangaze amani. 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 Tutangaze amani.
One love, one country, one nation, Kenya, Kenya. One love, one country, one nation, Kenya, Kenya. One tribe, one nation, one president, Kenya, Kenya. One tribe, one nation, one president, Kenya, Kenya.